laba waliga ha xusuusan haba hadal qaadin ba ihsaanaka ila nnas wa isaa'atuhum ilayka wanaaga dadka aad u sameeyneysid waliga ha xusuusan haddaad umada aad wanaag u sameeyneysid ilaahay dirti ugu samee haddaad cilmi barisid ilaahay dirti u bar haddaad u ihsaan sameeyneysid ilaahay dirti ugu samee haddaad u shafaacad qaadaysid ilaahay dirti ugu shafaacad qaad haddaad wax deeminaysid ilaahay dirti u deymi waxa dadka u qabaneysa wanaaga marka uu horeeyso waa inaad u qabataa alla dirti dibaatada dadku ay kugu sameeyaan waliga xasuusan buu ka iska ilow waxaad ahaataa saliimu sadri qof qalbigiisu mar walba uu yahay nadiif dadka ihsaankaad u sameeyneysid haddaad mar walba aad dadka ka sugto inay abaal ku celiyaan waxaad noqonaysaa inaad waxaad halis u tahay inaad ku dhacdo mannaan galad sheegtay inaad noqoto halis u tahay galad sheegtay galad sheegtana waayo wa ilaahi saddex waaki nabigu lahaa calayhi salaatu wa salaam